DJ
Digital Best Music.
I'm down my knees, to the Lord so please, this is a song for peace, sing along with me. I'm down my knees, to the Lord so please, this is a song for peace, sing along with me.
Ever since back to 7, big bro akiwa class 7. Nikisikanga election na kuwaga scared. Setu minyamaza sana, I'm worried. Mara jirana nigote tenors getting weird. Politisha mdomo kaya wamechochea campaign. Tukua panafasi wanamea bungeni. Nchenyewe changa lakini mejamadeni. Wamejwekea pesa wamekua chiki. Maisha kwa citizens zidi kwa tricky. I mean beyond human understanding. Hii ni Mungu tu, every day I'm down my knees. Peace na peace na, peace na, peace na. Peace na, peace na, peace na.
I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace, sing along with me. I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace, sing along with me.
Hire manzi na nshangaza, venye madeni zina pile na chakaza. Tukilalamika wenye nguvu wanatufukuza. Sinilida ni Kenya Democratic Party. Mara wameua Vision 2030. Maybe tutege Vision 2050. Kazi kwa vijana squeeze 50-50. Rais Moi tumemiss maziwa yako ya bure. Rais Kibaki asante kwa elimu ya bure. Vrugu after election jamani tusare. Sijomo Kenyatta baba moja. National anthem pia sini moja. Na flag nayo sini moja. Peace na, peace na, peace na. Peace na, peace na, peace na.
I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace, sing along with me. I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace, sing along with me.
Ngoma nimetunga don't touch mtu. Nisikize kwa makini atuko kwa matatu. Na nikawadanganya bunduki na wa mtu. Sini mtu wa bunduki na wa mtu. Wherever walisema we judge the future from what we suffered in the past. Najue it's very impossible to change the past. Tuombe Mola kwa amani election itapass. Hata ikiwezekana tusikule too fast. Sipendangi watu wakikimbia helter skelter. Mara supermarket zimechomwa zimebaki skeleton. Mbona to destroy Kenya wa mother. Situchague prezo mzuri ya wa father. Mwenye atastop madaktari kugoma. Msidhani nimemaliza, nimetia tu koma. Peace na, peace na, peace na.
I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace, sing along with me. I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace, sing along with me.
Digital Best Music.
I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace, sing along with me. I'm down my knees, to the Lord so please. This is a song for peace.